nainange sirina kyakukola katonda yabigaba musabe bannange mbonyebonye ekimala kati nsanye okufuna empeera bo baagala nkyuse n'erinnya kiddama ndi terisaana musabe katonda abaawe okusinga lwowala n'omuntu kati baagala nfene mu ggwanga akawala isige